Police Talk.
To one of the best internet radio stations around.
The radio station you can't live without. This is your radio.
Friday from 10 to 11.
Fihla labohlano le monate le sahane wena ngwaneso morati wa Jai for Friday labohlano lena la ka jeno ngwaneso 3 July 2020 ke ena police to he ngwaneso ha ke na etsa jwalo ke tla ho wena ngwaneso lapeng la hao ke palame ona maqhubu a MPM online radio station. Na ngwaneso jalo ka mehla ke motho wa ditshepiso tsa ka ngwaneso a eletsa ka ditshepiso tsona ke a diphe jalo ka ntse re hatikela jalo hodima LMJM ka nnete the second phase ba re fela ho wena wa pua. Kajeno ngwaneso lena la bohlano a le no tshwana le leng ka nnete le a ikgetha ka nnete ngwaneso ke tshwaretse jwalo ka ile ka bolelela ngwaneso Manhater ka nnete ke ena tshepi ka kapa ngwaneso o la nna o tsipela jwalo hara beke le beke fetileng ke la nna ka o tsipetsipela taba tsa gae ngwaneso o tla utlwa hantle ka sebele ka jeno lena ke se ke mo kopane a re fela Polisto ke eme mantswedintswedi ngwaneso ke emetsiwe Eba hemen heila ngwaneso hore ba mamedi ba MPM online radio station ka nnete ba thabile haholo ha o tlo ba moeti tlong ya rona ka jeno lena ngwaneso le ha jwale o tlatla ka mohala gobane diborara ke tseo ngwaneso di kwetse COVID ke fela ngwaneso ke ile nna ka bua le men heila harabeke ka nnete a tshepisa gore a fela COVID ena o re balakata ka ra maokeng Kroonstad mozolo la o hlabaloka ho ena jalo ka o tlo ngwa leso ho tloa kwa no studio 2 Maugeng Kroonstad mazolo ngwa leso o kata ho ntshwara ka nnete Melheila Libina Mohale are police to ngwa leso ke sentse ke eme hantle ke re ngwa leso ba memedi ba ka le bona ka nnete aba ikutlo ho ema fela ke re ke tla le fapina tse pedi fela bana beso ka moramo ke tla molata Menhei Sekaba ya hule ngwaneso o tla fetwa o tlo utlwa ka kapa ke ena ka ngwaneso e teng ka jeno kwano ho MPM online radio station. a ke nke metsotswana yena ngwaneso o konte ke le bohe ka nnete ba sebetse mmoho le nna ba tlileng pelenyana go nna ngwaneso mjere ka moka studio 3 Vanderbilt Park jalo ka metlha ngwaneso o motle mosebe.
MPM online radio station.
Oh, go tshepisitse ngwane etso gore go tla dubeya ka jene lena ngwane etso se ka ba leka wa ya hole ho ho be re tuka malakabe ka jene lena ngwane etso ke la ka e bona relay ha etewa ya tlase mawatleng Cape Town e kopana le King ka mane ka studio 4 ka nnete King ngwane a sale ke na le wena go tloa o qadile ka nnete le monate le nane
is your most trusted DJ.
MPM online radio station.
The radio station you can't live without. This is your radio.
Utswa jalo ngwaneso, Mr. Vavas J, Mr. Robalete kanete Ismail Murabe ona tswa jalo ngwaneso, kanete re can't get kantela gala fela mono ona tsa male se tlhopa sa hae se tumeng ha holo sa skim jalo ka reng ka Tshiskop ai u ya claim ka nete ngwaneso are tloa mona ka nnete ngwaneso ha ke batle go diaisa ke tshwere taba tse ngata mantsibuong a ka jeno lena ke tla mong ka men eila ke mo kenye jwalo ka harohoro
Online radio station.
I went up Paris, so go ya claim. kannete ngwaneso o ntse dutse le yena polisto la botlhanong le monate go lena la rona la Type of Iron. Ke itse go wena ngwaneso jwale ke lata moeti wa rona ka nnete ke mo tshwara jalo ka mohala ka nnete fela ga nke ke tlhalose taba ke ena o a ntshwara ka mane ka Stilfontein Tshepiso Tladi o re fela polisto I do my radio on Day for Friday. A tswela pele ngwaneso o re tshosa ditsamaye ntate nama re tla e besa pele o monate ka nnete ngwaneso ga o le jalo kwano mona home Day for Friday la botlhanong le monate radion yona ena ya gago e o e ratang MPM online radio station. A re namela ena pina jwale re bitsa manhaile ke monka ka mohala ngwaneso ka wena motsotso ke lokisa difounu tsaka ke a lokisa a e dutse jalo a ntle fela metsotso ya rona go metsotso ya lesome le metso metlhano ka morago ra rona lesome.
You can't live without. This is your radio.
Tswa ka kamo ke nna yo he fitile MPM online radio station ke nan tate men heila ke na ke obi arabela tate men heila ke ntse ke hlupana ke batla lwe
Ntate le kae?
Re teng mo Mhlombe le kae? DJ Polisto.
yawa ya fihla ka nnete ntate na kwe salary ye metsi mumamedi wa ka mona mo ali nteng ka nnete ha ba tlutlwa leto o santsa ye metsi wena fela ntate ke nna ka nnete ke a leboa ba le wena wa bata ka mona ka Freestata mona ntate mona Kronstadt ho mo ka nnete ho bya holo ha ke tsebe ka mo ka wena ka motseng wa Gauteng ho jwa ngwaneso
mwana mmaka ke nana re Afrika borwa ka ofela ya bata e ba le ka kona ka so wethu ke dube e ho bata ho lo ngwana mme empa hai ba bo mtsiare nyana ho batla ho hlakanyana le tsatsi ya sa empa bo mantsi bua tsena tsatsi ha le dikela ngwana nna a utlwa fela ka mmelo ho vibrate ya ka cell phone
ba ho tlo ngwana iso
ngwana mme ile sense ke di merisa le ba ma medi man
ya ntate ha ke itebohele ke lebohele wena gore o be teng kwano ngwaneso ho MPM Online Radio Station mantsibueng a kajeno ngwaneso kwano ho Mjaifo Friday ka nnete ke tsona tse re di etsang kwano ke la ka ba tshepisa bamamedi jwale ke rata gore tshepiso tsa ka ngwaneso ke diphethe jwalo ka ga ke tlwaetse ngwaneso a re ka ba ra senya nako he wena menheile ngwaneso ke ke re fela ho wena bamamedi se ba utlwile o se dumedisitse ka nnete re ke re utlwe fela gore na hantlentle ka nnete menheile lebina mohale kapa menheila ho fapanwa kae hantlentle a re fitlha mo ntate ba bang ba re menheila ba bang ba re lebina mohale ke batla fela momamedi a kabe le tsebo fela gore na hantlentle ho etsala jwang lebina ke mang mohale ke mang
ke lebohile DJ Polisto nna ka lebitso ke lebina mohale mme he menheila ke nickname eo ke ileng ka e rewa ke ntate Chomane Chomane ha ne ke hasa Morning Drive Show le yena o le Fedi FM mme he ke kgutlela morao hanyane lebitso la menheila ke lebitso le batlang le le letjha nna he ke ne ke bitswa Tshepi Nthwethata mme jwale ha e le hantle mabitso ana ka bobedi ba ona la Tshepi le la menheila ke a fuwe ke dibudi ere ke qale tjena ke sebudi ebile gape ke sebine le moqaki wa dipina empa ha ke ne ke qala East Wave Radio lense mona Joburg ke ile ka qala teng ka ba sebohodi mme ke radio station ya maindia ke qadile teng as a presenter yaba ke a tloa ke a Jozi FM Jozi FM ha ke fitlha teng mona Soweto Joburg ka gasa teng nako ka fetang dilemo tse hlano ya re ha ke le mono gobane nna ne ke rata go bitsa ntho e ntle like anka re DJ Polisto ke Tshepi a ke Tshepi rae man ke rae man o ntswembu kapa ngwana o la ngwana o la o motle ngwana o la ke Tshepi ya ba qetelela se ba bitsa nna Tshepi
morenaka go jalo
fela ne ke rata fela ga rantse ke bua ke rae Polisto ke Tshepi banna heyeyee ntho e tjena ke Tshepi kore ntho e ngwe le ngwe ntle e ke e babatsang ke e bitsa Tshepi ba qetelela se ba bitsa nna
Tshepi ke qetelela se lonye
ke lefuwa ke Mkongwana DJ Mkongwana o sebetsa Jozi FM even now he's still at Jozi FM a re monna o Tshepi ya ba le a dula he wa tseba go matla radio a jwang bamamedi a ba founa Tshepi Tshepi e la re ha ke tlowa mo Jozi FM ka 2015 ke tsamaya ke le Tshepi a ke re ke ya lesedi ga ntse re gasa le nnane o le ntate Chomane Chomane ga re ye Morning Drive Show ka nna ke Tshepi ke mangmang a re hohoho o Tshepi jwale ha o le Tshepi nna ke eng tate ke tate Chomane ke re no Chomza wa mo tseba he o jwang Chomza re no he mone o Tshepi he mone Tshepi ke ntho thata mone jwale nna ke eng ke Chomane ha wena o le Tshepi ya ba he ke re o yena ne Chomza ha wena ha nna ke le Tshepi wena o engine ya koloi gobane ka ntle go engine koloi ga e no tsamaya jwale he wena o engine e leng gore e tshwere koloi nna ke just fela Tshepi ya lefenke ya koloi ke a tla re go nna he monna mogale o menheila o tloa ka jeno o utlwa mogale menheila e tswa moo ya ba he le dutse menheila waya a re monna le bana ba magoa ga ba o bona o tshwanetse ba kgone o le bitsa bitso le ena o tshwanetse le kgone o bitswa ke merabe kao fela batho ba ba tsho maindia magoa le ma-asian menheila wa le utlwa le wena le na le bophelo menheila ebile le legama le dinako menheila wa motseba
ema re tsukeng ka lefue ke kakapa ara di kakapa mona moyeng wa leso ga nnete thomalizing boy ga nnete ke mong wa di kakapa nnete yona ya sala ho jwalo fela mene ile ngwa leso e o tse mona tri taba bana e ho mona tsi kwano ho mpm online radio ka botlo wa hona ho le lena la rona la am jai for friday kim te kina le na mene ile ngwa leso wa ikutlwaela le wena mo haiso hore na taba di emi jwang fela he taba ta mene ile di ngata ngwa leso a ke tebe rona ke tla le ka jwalo ka ke la ka hlalosetsa pejana ha ne hore motho yona e hlile o ke se bini ke se qapi ke a nne ke motlhahisi ke ntho tsena ka ofela mme ne ile monna e re ke be fela ka bo ka bo phara fela ke rena e be ho tsena tsohle tso di etsang who inspired you hantlentle ke nthwena o inga ka ke mang a o khothaleditseng ka po o la fumana le tlhafisa e ngwanisa
mana me bonne ting ke motho ya ho tsena rata mmino ba ka o bolella petrostene mama fubedi mo ke ho le tsendeng e mo ke tswang teng ke motho ya ratileng mmino a holo ya neng a rata le radio gore mmino le radio ho nna ke ntho e lengwe o bane o ke be wa rata mmino o sa rata radio bane mmino no o tlamile hore o utlwe sa moya ke ya ba ke ya ka utlwa radio nka rata bo di momonane tsa motshiare ka bo ntate Victor Motlhate Motshochoko VMM ya bo phela no sothwane mama retsa tsebe ya radio ng ile nyao ke ba ikwahlanya bo thabang rampuana
ya
ya kore ka kapa e responsible for ba chanda ke
kore kana kana go tse wena men heila ngwaneso radio ha no to radio o no tse ba fela radio se sotho re ne re imamela yona fela ka nnete e le radio se sotho e le jwalo re se na di radio tse ngata tse teng ka jeno fela re tlatla ho tseo ha nna nako e ntse theoa ngwaneso re ntse re tsamaya le tsona mme ne ile ngwaneso a kore nke ko thibanyejana fela nke ke nke e nngwe ya dipina tsa ga ngwaneso ke sa tsebe gore na ke tla fa mamamedi efeng go tsa gago ko nkgethele yona o ko ba fe yona wena ngwaneso go tswa go wena e le nngwenyana fela tsa gago ke itse go bona ditharo tse ke tlo di bapala tse thesang gagolo tse ke di tlhophisitseng kwano mme ke kopa fela ko ba fe e le nngwe e wena o tla e lakatsa gore ba e mamele ngwaneso ke mamamedi seo
ne nka rata gore re ba fe setlhabolwane seo ke sientseng ke lebina featuring Ishmael Morabe go tswa Uskima, Mr. Vavas J, Mr. Vulekile Masango, Mr. Robaliteka. Mme mona ga ke mo featurele sa vocalist. Gobane o dina monate Ishmael man ke mongwe wa dibini tse leng ke ditlhompha golo. Ishmael UC ya ka ke spendile le ena. Ya, ke motswalle wa ka o tlatla. Ya ba ke etsa cover version ya pinena pinena ke la tuma gale ke ya sibini ya ke ya sibini sa bitswang John Fireman o tswa ka mane ka naheng ya Australia mme mona o na lla ka re are be the voice e ba se o batlang o ba sona o ska thula fela dintho di etsa hala voice out dintho tse leng gore wa bona gore di victimize batho gatello unemployment gender equality ntho tse ngata tse leng gore di a re gatelela le batho ga re phele hantle ke ntho tse ngata poverty ntho tse ngata unemployment be the voice that you want to be yaba he ke nka Ishmael ka re ha re fe morethetho wa gona tjena pina ena ke a gale ra efa morethetho wa gona tjena ntate ra e tsosa ba bangata ba hlanya ntate mme ke yone ke projecteng he ka nka Ishmael ka re ngwana mme ga re kene studiong re otlhe go na le nngwe e tlang ke ntse ke etsa le ka mazo Mr. Korobela ngwana mme ke kopa o inte he ke le bina featuring Ishmael e bitswa You Are The Voice
malaetsa o tsena ntate
like pain and fear, oppression of one or another, and suffer the injustice.
We have the chance to turn the pages over. We can write what we want to write. We can make ends meet before we get much older. Oh, we'll sound
gonna sit in silence. We're not gonna live in fear.
Yes, I can let you have a monarchy pin on his soul. I pin and who puts a missing Kalevana. Can it to Origiawana, Australia, Menhaja?
Yaka John Feminine, Kissibini says for far, Hulumanam, Misoki Saratang, Monahe, Unarbi the Voice, Monam Yabaheki, Famoritituana, Jena, Unanly African Tashikari, Kalatrika Capatis, and which may one it's Langaname, Ubutwa by Tivan, Ukasi Sela within Trailur. How can you Batuabang? Ukasi Zulimong, Sansulat of Atuan and experience it. Generally, it's a call fella be unity, the bullying, Belung, Mammy Habu Mammies, Outer and Tuna can meet in a
ho jalo fela wena men hela ngwaneso wa ikutlwela lo wena mo mamedi wa ka ya batlehang hore ka nnete tsela e botswa ho batsa mai ba yona ha o ka mogomong men hela ngwaneso ka nnete o tshwere taba tse bima tse thata yes ke a dumela he hore o tshepinda yo no ntate ntjena e bo hale ha ho lu ka leso ke tshipe thata ka nnete intsimbi a ikobeki mena ile ngwane so go sala mo na tabeng tsena ka nnete tsa music tsena o wa ke utlwa wa qapa ngwane so wa hlahisa ibile o nthotsena ka ofela jwale o kompolela ngwane so mo na tabeng tsa mino rena hantle ntle mino wa ha o yetsang ibe o categorize under which genre o bitswa eng hantle ntle qapa ihlile o nna mme ha re tla tabeng eo
ke nna mme ngwana mme ke go bitsa all in one ngwana mme ke pizza ngwana mme re kentse ntho tsena ka ofela ka re pizza eno ke di spice ke meroho ke di tapole ke ntho tsena ka ofela bona ngwana mme ha fela e le tasty e leng gore e hloka gore e fitla hantle le lemeng la gago why not
how ke all in one how ke ke fitang yo ngwana so bana e teng ye nngwe ya dipina tsa o ikile ka mamela kwa le so ke kwa eto gore ke re men he ila mona o revive kwa eto mo mamedi o ska ba ya hole e tla ke tla o fa yona pele re arwana mona yona ke monnati wa mama fubedu kana wa
tsona
le nna wa mama fubedu kwa na men he ila ha re bua tena ngwana so it's my homeboy ka nnete le video ya teng enke tso hona mo hae mo lapeng hona pila hantle ha yesu ka nnete mo ke tswalwang teng bana ba yesu a re ne re mo utlwe men he ila ka nnete ro tsama tse monate o mushaebe ngwane so pele re arohana kwa ndo ke tla ofa o tla ofa di nomoro tsa hae o bane hape motho yo no a ke bua le yena ka nnete ngwane so ke DJ ke MC jalo ka ke tla hlalosa ngwane so le tla mo hira le tla mo utlwa go na le kopana jwa le yena le di mmino wa hae hore na re tla o thola ka ho downloada re se re tla di utlwa ha re ya re shebile ho phethela nna le yena ngwane so ha jwale tsena ngwane so mene heila a kore ke nne re fetele pele ngwane so di dentse di tsa dipotso tse botsitsweng ke ba mamedi o tenye mong wa ba mamedi ka a ke la ba ka engwala fatshe a rena ntate police to a go re botsetse men heila mo ono ha le teng ka mo ono rena hantle ntle ke feng ntho e kileng a yetsa ka nnete ya mo swabisa ho feta dintho ka ofela bophelong ba hae. What's the most spontaneous thing you have ever done, Mr. Men Heila?
Matsantse ke nagana mohlomong rena nkare ke feng ya ke le ka ona rena ke le nyang tshwabisa ka etsa rena
e ka ba ke se ngwane kwa tella ka pila ba ka ka pula bana
te menantse ke iputsa hle mo rena ke feng
ya o la hana pula ba tswa ba nya ba jalo shebela kwa
e mona tsa yeno ka re bua nnete ka nna ba tsa na lore ona lore ore o fere a o sinyana mo tle ri o o tshwana tlang gahla o tswe pele ke pele ngwana mme ha e ga tshwe ngwana mme o re wa dumedisa a o se le kae a ba o sheba fela jwa
ya e
bana o ka kana go ene batho ba shebe ene kana go ene batho ba shebe ile ne
ya a o se le beko ke a ha o yo putong wa Yesu ka moka welcome motse thabong wa ikutlwela le wena o rena ebe o enta jwang tate men heila ka nnete ngwane so fela ho thata mona ho jwalo fela ka nnete dingata ntho tse re swabisang mona bophelong tse motho o di etsang ka nnete. Who will you most like to collaborate with, Mr. Men Heila? Ke mang yono e ntleng hantle ke a utlwa o sebetsa le bo Mr. Robal Theka ka ofela ke a utlwa ba dibidi tsena ene hape ke mametse hantle ngwane so e ka ho holo ke ba kwaeto.
Ya
ka nnete boholo ke ba kwaeto ene ka nnete kwaeto ke engwe ya mino e re kotlang sefuba re le ma South Africa ka ona gobane hantle ntle wono ke pitsa ya rona kwano mona Afrika boromo
ke nnete ngwana mme. Ke motho a batlangana mme haholo, ke motho a ratang mmino o phodileng lehampa tse dintsa dipina tseo ke sebetsang ka tsona kapa ke di binang e le tsa morethitho e leng gore ke wa o tansa. Empa ke motho a ratang mmino o phodileng jwalo ka ha ke le DJ ke bapalang di-slow jams. Mme collaboration e nka ratang o e etsa ke tlo nka dibininyana mohlomong tse e ka bang tse pedi tse tharo. Sa pele sa nakong ya jwale e ka ba King Monada. King Monada o ikgethile wa bona industry-ing ha o batla o ratwe kapa o batla o tshehetswa le gore o be le longevity o tshwanetse o be unique.
Yes.
O be le identity. King Monada ha ona motho a kore le ngwana monyane le a robetsewa motse o sa golola pina King Monada o tlo o bolelelwa ke King Monada ga ane gore e ka re ke gore motho o unique. Ke tla ofa mohlala. Listen to Lalon Richie ke Lalon Richie, ga ona motho anong le voice a Lalon Richie.
Exactly.
If you listen to Luther Vandross, ga ona motho anong le voice a Luther Vandross, ke Luther. That identity once o le sebudi moyeng kapa o le sebini kapa any craft e leng gore wa etsa o le an artist once o na le uniqueness you done. So King Monada ke e mongwe wa dibini tse e leng gore ke rata gore nka sebetsa le yena haholo because ke rata style sa gae. Go ya ka nna King Monada ke spoke H wa generation ya gone.
Nnete ngwaneso ke dumelana le wena mono ka gotlhegotlhe emene heile taba tsa godi monate ngwaneso taba dingata mo mamedi le wena ka nnete ae o batla go utlwa gore na wetsana o bontshware ka moo ka WhatsApp-ong ya rona ke utlwa rona ditaba di leng wa utlwa mmen heile o dintlha jwang ditaba tsena ngwaneso o tlhabaya gole
I'm gonna go. You're listening to your favorite DJ.
This is your most trusted DJ.
So when I'm on my midwaka, area high duty chain and a quaruna, can litting kicking kiss, boom a lawyer, camera high fell and one is so rich or a pill limit. Hey,
I'm a lawyer.
When I'm on a Jackson Chapo, Kamoka, and talently, Kate Wahela one is, Hunter Lucilina, Pondom Lungus, Kamoka, Togosa, can litting one is so rentable more. Zake, Sasolbeck, Pasaka Mutseninka, Heilbron, Banabesu, Anneri and Jock. It's what a fella Jalo and I'm in Heila Kiatahoi. Medwaka, Ereha, Doctor's Boo, Ansa Chojalon Kekuti, Bisetta Bakina Waleso, Zeta Bendia Sahala, Wana Kwano, OMPM, Online Radio Station, Kasuntaha, Sona Sena Serian Hosona Waleso, Mane, Ho Afro Tunes, Hahora, Ho Kide, Elishumelum to Midi, 12 o'clock, Kanit Waleso, Midday, Retaberina Liena, King Jalokamita, Analimu Tiliana Mong Waleso, Elin Doctor Mabokoto. Kan neti waneso, Doctor Mabokoto, o atumele, uto utwehe waneso, orna, sahadi tabakidi fi. Doctor Mabokoto, ki comedian waneso, ki MC, ke video films kan netuetsa di video photography sound graphic designing and hape ibile ke events organizer. Ke tsona tse tlabe di etsahala mane ho AfroTunes ka Sontaha sona sena ngwaneso se re yang ho sona ha nako ho tlile ho raya leshome le motso mme. Ke khutlela ho menheila ngwaneso he hona jwale ka nnete. Re khone o tswela pele ke bona ka re ka jeno re tla extenda ka nnete ho hobe watches
Mr. Menheila ke batla re nke potso nyana ile nngwe fela re ke re potela hape re fele ba mama dipina nyana ile nngwe hape ho tswa ho wena ka nnete ho yengwe ya dipina tsa hao fela ha jwale mo mamedi wa ka o ska ba ya hola re khutla re tlo utlwa rona ho etsa halang bophelo ba ntate Menheila ho etsa halang bana and all that ka nnete re tla utlwa re kgutlwa le gore na dinomoro tsa gae o tla di fumana kae jwang dipina tsa gae le tsona o tla di fumana kae le ena o fumane ga kae ga o mmatla o batla go mo fumana a tlo o thusa e bane go na le ntho o batlang go e etsa ngwaneso mme sebenaela ya o ketela pele re potela he ka nnete ke batla go utlwa gore na ga e le gore ka nnete o ne o sa etse tsena tse o di etsang kao fela nka be o etsa jwang gona jwale if ine it was not for the art that you are doing ha ke bulela jwalo ke tlhalosa gore the whole thing that you are doing that o tlwa studiong ho ya mminong ho ya hohle dipuisanong le di over MC ya mananeo kapa ya mesebetsi ya mekete jwalo jwalo.
Hey ke motho ya ho tsenga rata bongaka o tsebo.
Yes, wow.
Ya ke rata bongaka haholo mme jalo ka ke rata bongaka tjena
bongaka bona bo bongata ntate ebe ke bona bo ba humane
ene bona he what's up tswe botsang ibile jalo ka sentse o mpitse ka bongaka rena ke bongaka bofeng
yes
ke mona kore ke mo tshemo ke tshaba madiwa
mm
ke kore la o ka tshumo tshu tshaisitse ke koloi ka pa ba mo hlabile ka thipa ka pa ba mothunze ke tshaba o sheba motho ya jwalo
yes
Dimitrist ya o sheba rona mahlwa ha wa raiti gore o ka driver wa re ntho nyana tse jwalo gore nakanyana ela e laiti seng ya bo di operation bo di kaeno no no
ke batla ba
specialist ke specialize ka mahlo.
Okay, wo bana.
Yeah, ke specialize ka mahlo ngwana mme. Yeah, bana ya ke motho ya tshaba madi. Ke motho ya tshaba ngwe le mala. So how the doctor obviously you have to be familiar with such but nane ke batla fela ba doctor ya mahlo. Ha e bana ke simo ke lente. Ke rata bo doctor ho.
Ke tsona tseo he mo mamedi wa ka tsentse ke na le tsona kwa no ke na le yena Dr. Menheila. Ka nnete wa utlwa gore gantsentle mogwa ga yena o na tlhamelele ke doctor ngwaneso a re ke repotele re fe mo mamedi e le nngwe fela ya dipina tsa gago pele re tla tloko
lebitso la pina eo ke lefang yona bamamedi ke VMC Vale Monate Cafe monate o mo tsona na we o tsenkile ka kena mone le bosiwile manda ha ka tswa o seng ka bo 7 eta si fele chavi ke mwana mmeli la bobe
ile la la
I would never ke kapa pina ka ra ke so bona ntwe tsena o tlo ya wa mona ka di manda handa te ya wa yo manda ya mona mwana mmeka Christmas VMC ever do o vale mona di cafe ka ro ntetsa
ke tsona he mo mamedwa ka a ko nge we a mo hele mona di cafe re ke rutwe he o re men he ila mona ngwane so a khutla fela mona ngwane so ke na jwa le ho tsamela he ila rona e be bana ba teng mme o teng na a re etse jwa le mo mamedwa ka ya mo hele ke yo mona di cafe
Halintsenya o re tsa jo mona le boza o tsala skare Amang la ping la mang kutela mo tsante o fika o siwe amang la ping la mang kutela mo tsante o ga tebo re di vidi di chipi le bana ba tletse ba ikutla a
cafe yo undira
unyenza
monate cafe unyenzani
unyenza
ichiswa kichelete ungenza
ungenza
utwa ba fitile ona re Ingathi umuhle kangaka bona langa madolo vuka sithandwa sami Ingathi umuhle kangaka bona langa madolo vuka sithandwa sami Tuwa tuwa
wana meme ne ile pina ke na ka nete monate cafe ke eng ka rona le mapiano nyana ka hare ka montate
ngwana mme a teng mapiano ntwana ntwana e bitswa vale monate cafe e ba tsone man
ya u tswa ka mane so ho bi ka nete ka u tswa ke le piano mo ngwana ke ngwana mme ka nete talente tse ra ke se bone wa di kopanya ntho tsena ka nete ngwana eso mosebetsi o motle ke batla ho thoma le eso le ba mamedi ba ya tshoka nete ngwana eso re ka nete ena yona e tabule ke ha le so utlwi mamelang monate wa mama fubedu tle dikota yes
mwana mme ha ntse bua jalo ke tshwere majika manga mona CWJ so wetu
ya
ya ke DJ Crash le DJ le DJ Timza mme he bo hlaisi ke bo matla ba DJ Timza mona ho vale monate cafe mme he ho ya monate wa mama fubedu ntse le na DJ Timza
ba batle ngwana mme ba ka mona ka VMC nka tla ka CWJ Soweto.
Yes.
Record company ya bona e bitswa ka gore ke Crush. Yeah, Crush Crowns Crowns Crush Records. Yeah.
Ai ngwana mme ba bohale man, ba bohale ka nete le kopantse maboko ke ya utlwa mono le ntse mphetata. Ke itse mo mamedi ka ke tshepe nthwena ka nete dumelana hantle le lebitso la hao. Ka nete wa leso ho jwa fela ka nete ha ikona. Ntho tso di mo tshwereng teng ho fetwa tshepe ngwana mme.
Ngwana mme ke Crush Crowns Records in that dijwalo. Me fitle ngwana mme a jwang ha bo mele Crush Crowns Records.
No ngwana eso a re tla phethela he wena mo mamedi wa ka le Mr. Manhailer ka nnete re bile le thapame monate mantsibueng a ka jeno ka nnete tshepiso wa di utlwa Mr. Manhailer ke motho a ituelang ngwana eso ha eba o ne a sa etse tsena tsa mmino nkebe ya lemane e le frontline ya rona ngwana eso ntate Manhailer o bua ka di-frontline COVID-19 ke yena e re sedi ya ho thata ngwana eso.
Ee ngwana mme koduwa tlhe monna koduwa ngwana mme mpa nna ke santsane ke tsho ke re ha re kgonne go hlola bo di HIV and AIDS re kgonne go hlola letsane tsa otukeng tsa bo dipalone wa dihopola wa hopola no
dipalone
bo di swine flu why not this one empa he so nka ratang gore ke tlhalosetse ba mamedi ke gore we have to comply and adhere to whatever measures that are being applied to us. But taking into consideration, hore, as much as government is COVID-19 at all levels, the very same can be done ka unemployment and poverty. Bufuma ngwana mme le tlhoke ya mesebetsi, gender equality, dintho dingata tse etsahalang kwana Afrika Borwa. Ha re kgona ho lwantsha COVID-19 ka tsela mofuta o tjena, let us use the very same spirit to fight poverty.
Let us use the very same spirit to fight the poverty. Kannete ngwaneso
ha ke fetanye. That's my only concern. That's my only concern. I'm not against whoever. Ke re COVID-19 e teng, ha hona ka mo re ka etsang ka teng. Re tla e lwantsha, re tla mamela melao. Empa re a kopa hore government ka mo e lwantshang COVID-19 ka teng ha e lwantshe bofuma le tlhoke ya mesebetsi fela jwalo.
La o ka thola se o katang go di bua gona jwalo ka nnete ngwaneso di thopothetse antle Sesotho a bile a se toloke ngwaneso a re ke re qetellehe wena Manhailer ngwaneso wena mo mamedi wa ka wa di utlwa le maikutlo wa utlwa gore na ke a feng go boima go thata go jwalo fela re tla qetelela re tswelletse ka nqane re sotse taba ena ke a dumela le nna Manhailer ngwaneso go jwalo fela re tla e tlhola taba ena ga gona se re sa se tlholang re ile ra tlola kakapa go ne go tho ke apartheid re la ga e beya fatshe
ao monna
ka nnete ngwaneso. Is there anyone in your life? Mr. Manhailer
ha ke putse bonolo hampeno ngwana
yeno ngwaneso e bitsitswe ke bamamedi ba bangata a re ke re utlwege ngwaneso
e bonolo lane. Ke ne ke na le motho eo ke neng ke utlwana le ena lane last year April 2019.
Ya
bahe wa tseba he di-challenges tsa
bophelo ngwanesoaaentshamadi
any relationship ina dispute hamsentate tsela ga ona gore ka ba smoothi fela ya ba he re arwana last year April 2019 empa ha jwale he ga ke sobile motho e nkare ke motho ya ka ba on the same level ya relationship eo ke neng ke le go yona ga ke tsho jalo ke re maybe like rechte kapa motho e leng gore ke metsa mosadi
ke utlwa gantle mesmomamedi
wa but honestly nna ke motho e leng gore kore honestly ke tlo o bolelela ntho e ke e filang ka gare ke ntse ke morata I still love it. Ke nagane gore re arwane nako e so fitlhe but sometimes ha motho a nkile decision ga wa tlameng gore mo tsobelele against decision a nkileng
ya wa ba bua ga monate ngwaneso ke la ka utlwa mane kae ga ntse ke mametsi ke a kgola ke mosebetsi mmogo wa gago wa nako e fetileng ke Lucky le Lungile.
Oh yes, Lungile Lucky Sfatsa, Lungile Masondo.
Ya, Masondo, ba re balla ka taba ena ya batho bana ba hlekefetsang bomme le bana ngwaneso ai mana e khona ka nnete go thata ke thabela puo e buang gore ha motho a se a nkile decision
Eh,
ha bona gore o tla lo mo hanga se fateng jwalo ka re o jwalo wa ka nnete wa motsekisa gore a fetole decision tsena go ya ka wena.
Ngwaneso wa ha re ka ithuta fela ntweno re le batho re go botlhoko a rwana le motho ntse o morata o ka arwana le motho wa ntate kapa a rwana le motho wa mme go botlhoko go lose ntho e ratang e le gore nako o no sa lebelela gore ka fitlha ka nako eo but ha se etsaetse you have to accept ngwaneso
hard
and ha ona motho a ka kgonang go replacea motho o mongwe wa gopola a re khutlela morago ke itse monada Lion Rich ha ona motho a ka tshwanang le bona ba unique ka tsela ya bona so le motho o utlwanang le ena o unique la o ka thola ya motle o feta ena kapa ya nang le tšhelete o feta ena kapa ya emeng gantle o feta ena motho le motho o na le tsela ya hae eo modimo a mo upileng ka yona e unique
ke ka hoo di-fingerprint tsa rona le di tshwanelang ka kapa wa ba ngwana ka ngwaneso go
jwalowa e bona ntho but ntho e botlhokwa is to hlomphe decision ya motho it's fine life goes on it's fine ke bophelo ngwana mme ga o bonolo empa what can we do
ga o bonolo ngwaneso fela re ratlameya re imateganye
lemara ngwana mme go tseba mang gore motlhomongwe ga ke tla ka moka cronstata whatever sometimes whatever happened ke nkile jwang ngwana mme ntho tsa bo marato kapa even le mosebetsi kapa even if you want to be successful o ka batla motho mona Soweto ra ke batla mosadi Soweto kapa ke batla monna Soweto thola motho wa hao o le Soweto
eish
kapa o Saudi Arabia
kapa
o England kapa o England
kapa o England
so a ke ntse le lefatseng ena hape le ena ntse le motho
ho jwalo ho jwalo
mme wena ntse o sheba mona ha o filwe na tia a motho wa hao qwaqo wena o shebile Soweto
ya no ntate mme le mongwe le Soweto
tsa nnete le le bitlo ngo ka Steve go motho mong motho wa ka grown start a nne ke shebile Soweto
wa bona ba ba le ke onde man men hela la mutwa o le ntse le tsana la wela ka grown start a e re ntse la politiki na pele le tsere bona ha tlwa a ta
e ya bona e
yes kalde to lwalo wena munna men hela o ntetile ka tsene ere asa tshojalo ismaele ngwaleso kere ke thola molaetsa ka mona ka whatsapp ke ena thapelo tsunke ka mona ka Kronstadt yena he ka nnete o haufinyana le nna mona next door ka nnete ngwaneso o re ho nna di monate haholo ditaba tsa menhaila haholo ene ya hore re ithute ho ba unique ke thapelo tsunke ke mametse ke le ka mona ka Kronstadt mazala mamedi wa ka ha o sheba nako ya rona e dutse jwalo ho metsotso e tsheletseng ka morao ra le rona ya le shemele motho mo ngwaneso ke tsholo ka re ka jeno o re tshwere menhaila ke bona hore ka nnete extension ya lokela ke a kgola ke tla o sia mane ha ire half past 11 a tsone tangrena yo ho bane ke tsholo ngwaneso ha re khutla mona ka mora ismaele jwale menhaila monna re a phethe a se jwale ke re ho momamedi ke a phethela taba tsa gao dingata ngwaneso a di fele
Take up, roll up, roll up, take up, roll up, take up, roll up. umzimba wakho kumnandi ne yinamba yakho eksema chimbos na ingos eksema sister na heroes maxu maxu maxuva na xuva ne must keep us keep maxanga na xanga ne
fela na kwa rona ditse jalo ngwane so ho metso tshele shume ka mura ho ra rona le shume le motsumo men hey le ngwane so re a qetela jalo ngwane so
internet radio stations around
FM,
the radio station you can't live without
kutseo fela henta temen heila ha ona ntshetsa ma yang jalo hona le tsimonatse se ileng tsa etsala bophilong o erika botsa mfela hore na ha ile entle o ka e bontlang ka hara tsempitse tsa hetseng go tlamile o be le entle nyana e ile nya e tsala bophilong ba hao e bane le hore le ka jeni you still feel most grateful of which one can that be
di batla ke nganta nyana empa nka rata hore ke tlhole nyana tse ya ke ha ke ne ke fumana mahala ke fumana mahala ho tswa ho Ashwin Singh Mr. Ashwin Singh ke mo India I'm Bizanel station manager sa East Wave Radio 92.2 ke station sa le channel re tla ke le ga bua ka so
yes
ke sa ma India snal 25 years this year
yo
it's a community radio 25 years
yeah no
consistent ntate
there's still so,
so we la mfa mahala a re mona ke kopa o tloetsa lena neo ke utlwa rona le bogonyo batla go tlontsetsa ithuto tsa gao pele ne ke ntse introduction to radio broadcasting Link Tech College so ne ke tlameha wetsa internship because I love radio ke la ka ipolelela gore I have to re ke enhance talent ya ka ka buka I'm a graduate ke na le senior certificate sa Inter College ke radio broadcasting ke anything that you could think of ya radio ke yentse jwale he ya ba wa mpha monyetla wa gore ke tlo ba sebohodi mme ke o plantle ke ile ka etsa 9 to 12 e ne le Fridays ya re Fridays a ntse tsamaya bamamedi ba mono East Wave Radio ba re go nna re kopa gore o kene everyday pressure yaba ho management or can every day yaba ke tsa 9 to 12 ke tsa cruising in the night
no yeah. Cruising in the night yeah. Cruising in the night ke ke tsa tsa botsa mme ke le bala ke ke tsa tla East Wave Radio ke radio hantlentle ya mofuta wa batho o tweng ke Indians
ke ke ama India
and how will you made it to such a station like for example ntle le hampi wa Jesu ka nnete ke a tseba o mosotho fela me rabe ya fapana ka taste ya music
yes
even le a culturally so ke ne ke ipotsa hore na ebe o la khona jwang
re ko arabe ka tsela mfuto jona East Wave Radio ke an English radio station.
All right.
Ne jalo ka kile ka show wena kare jalo ka ha kile ka sekolong.
Ya.
Ine le tering tering tso pele mo re di ntse hore go be bo no le go nna hore ke kgone ho hasa ka leleme la English.
Yes, yes.
Because of the studies that you're doing as a graduate, yeah, radio.
Master of languages. Because no, that's true. Because when you come back to Sesotho,
No, thank you so much, my brother. Thank you so much. Hey, yaba hey, when I'm Mr. Ashwin Singh, I'm coming to talk to you. Hase, naneo me abare ke kapa. Libito lal naneo. Yaba ke kapa libito. Libito lal naneo le no cruising in the night. Cruising in the night in a lorry. It's very important as well. But the main one, kia ore kifumane a call. Ka 2015. Kifumane a call from the station manager then. I cannot blame you, okay? A wiki on Hatley Gaumanela Hono and Kabaka Hall. I can't have it on radio on Munkalagal.
Yes, 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 that's true.
I'm on Puli the Galica, and a coma like Kuka voice. Yes, I can go Mamela Gaushamana Pilis away too. Kaliso Nolo, Hans Ali Pirimona Switch and Tamakaku, Umamiti Joseph, because Pilis away to get a Joseph and Gas away.
Yes,
I took Mamela, I was not aware.
Yes, can need to get to the banana mudimu.
Yaba hey, one lata ka 2015, and lata ampamine ta inelina, hakopla handjaka fitale se dinelina palomukwailani, Zeldan Kambule, John Kor as a sports producer, le internally palomukwailani. Rafika mole se diafani, one of me yaba kesa morning drive show in the chomani.
Yes.
Na kwantse ya he dipetuo tse tsa lang ka hare.
Yeah.
Ke tsengata politics radio. Yeah, ke tsengata and then ka qetella se se tsali Cuba e bushiu. Reta Paritang Friday and Saturday le Sunday ne re kena. Ke tsa le Cuba. Cuba na le Blom Fontaine ha sa le Blom. Na ke ha sa ke Lockton Park in pa ho ma metse radio. O no kana no replay ke ngile.
Ka nnete bobedi bo no bona bo bo ya ho ngwana. Ho na le pina mo no rata ba iletsa. Ke a hopola ke ne ke na lo le mamela ha holo. Hona le pina mo no ka nnete ya le Silver Man, the Silver Fox. Oh, chula. Chula. Ka nnete mena ile pina no ngwana so no enke ke tsa mferefere ka yo.
Ana ke seng go ba fitha.
Ya chula.
Wow, okay.
Hey, one amme. Yo,
who's it?
That's DJ Kanyani.
Go on now.
Nete mo mamedi wa ka ai ke a bona men heila ya bo haula ena pina ban we nan tate te bo masimini ka mo ka tabantu ore ntate police don tse ke ditse lwana ka nete ke rata molaetsa wa hao ngwaleso anke ke le balle lona ba mamedi ba ka molaetsa o tswang ho ntate T Teboho Masimini Ilinyena Emungwa Sitlhopha sane sa Dinaledi tsa Morena kamane ka Thabantsho ka nnete hona kwano mona Free State a re fela ho rona ha bo ntate kaofela ha ba ka hlompha qeto jwalo ka ha Menhale a tjho ba hlompha qeto tsa bomme ditwa tsena di dipolayano tse ngata tsena di tla fela o bua nnete Menhale o tjho jwalo ntate Teboho Masimini kamane ka Thabantsho. Ya ipotsa Menhale ngwaneso hore na mo leng teng o etsang ha itidinya ka mogao.
Yes. 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 Yes.
kore pine no ngwana melano to ke tsunami
ya
pine no hella talk to me ganyane
to me
ganyane yo 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 kore kore chiba ona ti ba hore ha ba tla o tsusulusa ntshe ka re ona ha ba tla re tala le nano ka tsile u di ka level u di ona ba pala ti no ona ona e ba ta ba re talk to me
ina e bua
le nna ina e bua le nna jolo ka e tshwere talk to me
ya
I'm feeling that way. Sompo
ngwaneso
ya la o ka ba talente ke jwang la o ka ba la jwang house na sompo relationship in house na sompo mosebetsing house na sompo batho bo phelang le bona house na sompo o se mo phelang teng ke re le taxi nga o kena o se na sompo o motho ya monyane ka ya moholo go se le shopong ha o kena
ya
shopong o toreka khili mola a o siola shapa mochini o se ka magella fatso ba nona o tsama ka lambokini
hey
o tlhora ka cruiser ra ya 15,000 o bona o bona na ra ha shapa mo ha shapa ntwana e le kee tshara mo o le tiro fita ena
ya
khompontate
khompontate
o bona le batho ba leng re go celebrity le chelete le education di bapalla so nya bona
ra mona
ei so and o tsebe go hlompho ya it's against the will of God. Mudimo ha ba ke motho a ihomo sa go ba bana a tloka hlompho. It means hore wa ipona wa ihomosa e bile hape wa ipulella. So mudimo ha di batle ntho tse jwalo. Ha ba ke motho a ihomo sa. You must respect everyone. Motho e mong le mong is equal. Rich and poor. Irrespective of the color. Hore na o mmala o jwang na ke fetseng ko kapere hore o le goa kapa o le India o na le tšhelete a o na tšhelete wa tsebagala ga o tsebagale go nna o motho ya le mong
ya o mogale o boima momamedi wa ka molaetsa go tswa go menheile ka nnete le a utlwa ka nnete menheile ngwaneso ba o fumana kae bamamedi le difene jwalo-jwalo ngwaneso ga re tlale go tla mogala ngwaneso
go tla mogala my business line ke 063 218
La utlwa he ba mamedi ba ka 063 218 8813 le tla mo fumana mo menheila ke a gola he o tla mopata social media handles one is
and then email ya ka ke libina17@gmail.com libina17@gmail.com ibile hape ka bua ka 17 ke bese ya ka 17 July
don't say that don't happy birthday Dr. Menheila
yeah 17 July
yes. Yeah
and then ke libina17@gmail.com ke email ya ka ha o batla mbuka for slow R&B soul and R&B soul and R&B e ka sitana le tsedi mo hlomong sa MC ka whatever and then ke teng do Facebook ha ke motho ya wa social media ho
yes bo
ha ke yo Instagram ha ke yo Twitter ha ke rate ha ke yo le Instagram ha ke rate social media
media ke nne
ke at least ho be le me ke le nteng at least ya ke mo social ke mo Facebook o
ke
ya ke Menheila on air
oh Menheila on air
ya Menheila on air o fumana mono me ha ona sefahlo mono ke bona fela radio ena le battery ya average
ala ikukwela ba mamedi ba ka
ke nna mono ya ke nna mono profile picture ka ke radio le ntwana le battery ya ntwana ya average go bontsha gore ke motho le radio hle mo
re sa di bea letsatsing o bona
ya
re sa e bea letsatsing gore e le bokebokella re tle re mamele top 20 ka mantsibuo
mwana melani lani
ntato aka ha ko lebowe ka nnete boikgathatso ba gago le gore o be kwano beats on la MPM online radio le ba ba mamedi ba ka ka nete ke a le bongwa ne so a re re a papa tshe jalo le ka mihlangwa ne so le ka muso mene hila ngwa ne so ha o be jalo ngwa ne so jalo re tswa ka ifing mona tswa mama phubedi ja go ke yona e
se ke 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 nna na we
no we a ke tshe ngwa ne so ba mamedi ba ka ke o mona tswa mama phubedi o fitela re be re kopana hape ba la botlalo le tang kwa no drive of fry ke police to a pepile mene hila re re wena until next week
Monati wa mama fedi ore tokwa
yeah
Monati wa mama fedi ore tokwa Monati wa mama fedi ore tokwa Monati wa mama fedi ore tokwa ore tokwa ore tokwa Monati wa mama fedi ore tokwa Monati wa mama fedi ore tokwa
le sa tsara chelete le tlo re tshwenya le fere ya le bausi ba batho and out that about tella bo tlatsa mamoeng jolo ka helicopter ba utwa
radio station.
new online radio that makes you happy.
emakhaya abantwana bayahamba emakhaya imbemeni iyalamba emakhaya
Ahlangani ayesikhathi sokujabula ayayaya ahlangani
online radio that makes you happy.
This is your most trusted DJ.
can't live without. This is your radio.